Yes. Antoine Buck. Music unwetaweka watu salama, music heals. Ndani ya muda amuafaka kemenajil. Muziki ni lugha wanatumia kama jengili. Ndani ya muda tunashurutisha. Nje ya muda tunapukutisha. Mbele ya muda tunafanikisha. Wakati ni kudra tushafanikisha. Inshallah patakucha vusha. Shukrani zimwendee mcha asiyekwisha. Alpha na Omega atuzeki tuna mega. Keki ya taifa saving the country shelter. N20 Mega, heavyweights, legas. Mablaza, imanishi mashiko. Let it go, mtakula biwiko. Tawaza na kuwaza, Mungu kasema kwanza. The most high, ukinuna unamkwaza. Hade pewa kapewa, pewa nyanganyiki. Nasi tupo mbele sana kwa umziki. Tunauza story, atuzi kiki. Usleti story za vitungoji maswale ya miji. Forever young, millennials tupo fiti. Jenzia watu shiki, mwenye mbingu kapige tiki. Hatuzeki koza tunaliki muda.
Tuko mbele ya muda. Tuko mbele ya muda.
Laanza kwenye game toka 97. Uwezi kugrow kama uzijui pattern. Maintaining, sustaining. Uwezi fika hapa kama wendi zero brain. Kukompiti na my young hawa new school. Kuonekana Gen Z japo old school. Uliza brother dude, anatujua vizuri. Malegendari ambao bado tuna flow vizuri. Tulikuwepo tupo na bado tutakwepo. Kila siku studio session tunaingiza vocal. Mambo mchanganyiko, leta maokoto. Tough love kama kawa ukileta uchoko. Mama moja on trending japo hatuna tuzo. Sikiza ndani ya muda adogo upate funzo. Ukitaka ku gang, usifate mkumbo. Piga tizi, ingia chimbo. Tengeneza mahitso.
Tuko mbele ya muda.
Aye.
Tuko mbele ya muda.
Head of time, on point, cowboy and arrow. Azigusiki zi level heights, Kilimanjaro. We been there, done that, y'all know. Nako to nako. We still here, we still gon' be here. Yaliopita ni historia. Real life siwa hadisi, na hadisia. Uandishi, knowledge, wisdom na nyunyuzia. Nako to nako ya ikufa, tera lisha waambia. Kila kitu kina time, timing. Jifunze hiyo inaitwa higher learning. Fire burning, pesa mingi nazifuja. Money laundering, najua pesa utadhani nafanya. Accounting, Killarin Hill, nahitaji that thing. N20 soldiers, the real thing. What tuna Putin, Vladimir Putin, Putin, what?
Tuko mbele ya muda.
Aye.
Tuko mbele ya muda.